크리스탈.
Nimekuwa broke na mabro wangu, na nadeni get rich na mabro wangu. Nimekuwa war na mabro wangu, na nadeku celebrate na mabro wangu. Kau nitambui ya singori yangu, bara napendwa na fam na mbogi yangu. Wanadai niko nyuma niko leni yangu, uzuri si binadamu wana nika story yangu. Siezi kakutiwe si boss yangu, spendi mambo mingi apenda job yangu. Na focus na beast undo shop yangu, na sijena gistan kiwa block yangu. Au nikiendaga kutembele ya mkoro yangu, na watch vitu na duja mabro yangu, na watch vitu na seja mabro yangu. Mindo fast but na gohaja mabro yangu. I was born a leader, nanya sapa neza pinga. I want a hill weekends kutalk figures, always on toes come say I kona jiggers. I was born a leader, nanya sapa neza pinga. I want a hill weekends kutalk figures, always on toes come say I kona jiggers. Nimekuwa broke na mabro wangu, na nadeni get rich na mabro wangu. Nimekuwa war na mabro wangu, na nadeku celebrate na mabro wangu. Kau nitambui ya singori yangu, bara napendwa na fam na mbogi yangu. Wanadai niko nyuma niko leni yangu, uzuri si binadamu wana nika story yangu.
Nimetoka war na majicha wa mi, silver gloves kala vita na mi. Mini military kama Idi Amin, machaji kila saa napiga picha na mi. Wacha kuropoka ujui story yangu, miu movie different yote style yangu. Nishoka uko serious waste time yangu, nisha order 3XL yondo size yangu. Mko slow kama Kobe na wa overlap, na ningumu kunipata kama lower abs. Mi mtu zima miu lipa tax, goma zao minimum zetu ziko max. Nimepitia mingi ujui story yangu, ukiniona kwa street niko zangu zangu. Nisha jenga jinga niko na sifa zangu, sini bonge so kanyagia story yangu.
Nimekuwa broke na mabro wangu, na nadeni get rich na mabro wangu. Nimekuwa war na mabro wangu, na nadeku celebrate na mabro wangu. Kau nitambui ya singori yangu, bara napendwa na fam na mbogi yangu. Wanadai niko nyuma niko leni yangu, uzuri si binadamu wanandika story yangu.